Bumboko.
Zenwap.com.
Yo, yo.
If you ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje.
If you ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje. Kuna muda ndaweka malengo, nikizipata nimiliki mjengo. Niwekeze niwe na kitengo, bosi nikifani ache pengo. Ila pieces, oh, pieces, oh. Nikiziona moyo unaduna tena.
Pieces, oh, pieces, oh. Nikiziona moyo unaduna tena.
Pombez, oh, pombez, oh. Nikiziona moyo unaduna tena.
Pombez, oh, pombez, oh. Nikiziona moyo unaduna tena.
Jamani moshi, oh, moshi, oh. Nikiziona moyo unaduna tena.
Moshi, oh, moshi, oh. Nikiziona moyo unaduna tena.
Mikeka iyo, mikeka iyo, nikiwaza moyo unaduna tena.
Mikeka iyo, mikeka iyo, nikiwaza moyo unaduna tena.
Hivi ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje.
Hivi ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje.
Kitoto cha 2000 uko nyuma kilivyo na wili. We ugopi, ugopi. Anataka twende mara mbili, peku peku bila kanda mbili. We ugopi, ugopi. How can I keep my money? Uwezangu wako batani. Ujana kitu gani? Mbona kila kitu natamani? Pieces, oh, pieces, oh. Nikiziona moyo unaduna tena.
Pieces, oh, pieces, oh. Nikiziona moyo unaduna tena.
Pombez, oh, pombez, oh. Nikiziona moyo unaduna tena.
Pombez, oh, pombez, oh. Nikiziona moyo unaduna tena.
Jamani moshi, oh, moshi, oh. Nikiziona moyo unaduna tena.
Moshi, oh, moshi, oh. Nikiziona moyo unaduna tena.
Mikeka iyo, mikeka iyo, nikiwaza moyo unaduna tena.
Mikeka iyo, mikeka iyo, nikiwaza moyo unaduna tena.
Hivi ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje.
Hivi ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje.
Vijana kuvano we waiyo,
waiyo, dobi dobi.
Vijana kuvano we waiyo,
waiyo, dobi dobi.
Ayuno mana kuno we waiyo,
waiyo, dobi dobi.
Ayuno mana kuno we waiyo,
waiyo, dobi dobi.
Jamani moshi, oh moshi, oh. Ikiwona moyo unaduna tena.
Moshi, 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 oh. Ikiwona moyo unaduna tena.
The Mix Killer.
Zedwop.com.